ዋይም መተሮሞ ከነበክቱላታ አንትሮፖሎጂስት ዮካን ቆረጡ አዳፍ ጅሩፍ ጅሬኛ ከታቴ ቦኒ ሆልኮምብ ወጎታ ፉርተሚሽኒ ኦሊፍ ኦጂዋኒሽን ዋይም መተሮሞ ላልቺሴ ኦጀቴ ገለቴ ፈቹዳፍ ይሄኝ ከነ ገሬን ወልዳ ኦጌይ ኦሮሞ ዮካንሞ ኦሮሞ ፕሮፌሽናልስ አሶሲሽን ጀደሙ አስናኖ ዋሽንግተን ዲሲቲ በከማቲ ፍሮንሽር ገመንቲ ቆፒር ባታ ተኮ ቆፔ ሴቱሬ ኡመት ኦሮሞ ብረት መቃ ቀበኔ ጀደሙ ከምቤከምቱ ቦኒ ሆልኮምፕ በራሽ መሩማሽት ገረወጎተ ለማፍ ኦሮሚያ ከሰ ጅራቴ ቱርቴ ሱም ጅሬኝ ሼፍ ኦጂወንሼ ሰኒቦዳ ከሰቲ ከንዶ ጉዳ ቀቡቱሬ ትግስት ዋይበራ ቦኒ ኦሮሚያ ከሰ ቱርቴ ዋይ ኦጂወንሼፍ ዋይ ሰገንታ ገለቴ ፈና ሼፍ ቆጳይ ቆፒክን ደስ ተቀብዲ ገረሰነተን ሲንደበርስ
አሻማ ቲገ ቀበኔ ማካን ከኒዩ
ከስማንት ያራ እርገው ጋፍ ተሚሽናን ሀራድረ ዋይ ኦሮሞ ደግቼ እማ ኦሮሞራ ለማፈጋትን ቤክኒ አንቺ ዩናይትድ ስቴትስ ኮዲና ኦሪገን ተለጥቴ ፈረንጂ በራኩ ደሰገል ቱርባታሚ ቶክ ኦሮሚያ እርገደቅጤ ዋይ ኦሮሞ ቆረቹ ምርጋ ኦሮሞቲፍ ዱጋ ኦሮሞቲፍ ወጀቹራ ቴቸን ቤክት ወሪ ሆጂ ቦኒን ኦሮሞ ዳውጀት ቤኩፊ በራዴራ ዳሽ ወጂን ሆጀት ኦሮሞ ተባይ ጫላ ኦሮሞ ዳነና ዲማምቱ ጀደኒ ዱባታኒ ፈጋባሃኒፍ ሆጂዋን ዱረዱራ ሆጀት ከሳ የሮ ኮሌጅ ጅርቱ ያኮ በርምሳ ኢትዮጵያ ራት ቆረኖ ግጄስቲ ሆጂ ከበጃፊ ኦላና ተኤቲ ኮሌጅ ከሰት አንቲን ኤቢ ፈምደልቹት የሮሳን ቆረጥቶጋ አሜሪካ ናኖ ፍለደልፊያ ጀምከ ሰጥቲ ኦሮሞ ተሙራስ አስብየነ ጅራታን ዱብሱ ደንደጨቲ ሁንደከሳንን ራፈነና እንደተቀበልን ሁንደከሳ ኦሮሞ ተኩ ፍለደልፊያቲ አርጊበ ዋንጀደኒ ዱጉማ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያ ዴሙቃ ያዳው ቀባት ኡመን ኦሮሞ ወለካን ሙስሊማ ከተይ ቁባ ቀባቹ ቀብዳን አንጀደጀቲ እጋን ወረምሲዮንራ ከስመስ ኦሮሞ ተሙራስ አርጊተ ከነራ ዋን አገችራንከ ኦሮሚያ ደቅጤ አዳ ወሉማገል አካዳ ጅሩፍ ጅሬኛ ኦሮሞ በኩዳ ሀዊ ጉዳ አተቀባት ነጥምት ዴሙሽ ዲፍስ ኩንንዱ ሰባብ የኛ ከነስ ኦሮሞን ቢያ አላጅራታን ገለቶሚ ጀቹንዳ ሰገንታ ከበጃ በካ ለሞን ሁጂሺ ቤከን ወጅን ወጀተን ማሲኒሺ አከሱመስ ሂሪዮንሺ ባየን አርገመንት ቆጴሰኒፍ
ደምበጂ ሰያመን ቺንሱላ ከበተኒ አበታኒ አገ ቀበጣ
አሜን
አገ ቀበጣ
አሜን
ሰገንታ ሰንረት አባ መናቦኒ ሮሃ ሳጎዱ
It was as though she had mistakenly been born in America, but deep down she was really a Romo. She left the U.S. as Bonnie and returned as Kapane.
Oromea Erodemt Boni Turte, Ogala Maboda, Gara America Erodevitu, Kabane Tate Ustege. Gare Ogesota Oromo Okanimo, Oromo Professional Groups, Warra Sagantitcha Kopesanif Kesa, Dr. Ebisara Gasa, Sagantasan Kopesura, Wani Sanka Kasit Gafat Era.
Gare Ogeston Yada Kanigat Alkavne, Turera, Garo Ojirati Kanole, Rehu, Yani Kenya, Sa Namoto Oromo, Kan Hoja Tani, Murisani Ratitani, Isana Badasa Tenugano Kan Kabadudan, namne doju rodo kabajne somorati yani ke nitoko kan hunda ayo chat wala boning kara hunduman yani duga yo oji boni lalu kara ega yisin kali ra oji oro morat kan chal kabbe bara sagal kan ba yoro mamacha to lama chal kabo sana chira kate amma yonati oro mor marasti kara dadda tin ujata gesti yonami dabu ከቴቲ የነኑ ዩኒቨርሲቲ ከራ ኮንግረስ ኢታኒ አማጂዮ ጂሊኒ አከ ፍራትስ ሲላላ ከይራትስ ሲላላ አቲሞ ዮ ዋዳ ወነ አዳዳ ዮጁ አመ ኮንግረስ ዋዮ ኦሮሞ ረሲዮ ከን ዋይ ኢትዮጵያ ረሲዮ ከን ምርጋ ኡማር ረሲዮ ተኤ ኢንፎርሜሽን ሰልሚቲ አከነ ትግራ ጀቴት ነመከታስቴ አቲ ወደ ኮንግረስ ረጃ ከይም ጎቲ ከናፉ ኢንጠበምቱ ሀዋፍ ከየከሰቲ ተርባኒስተው ተርባላማንስተው ቡዋን ካምፓኒ ወጂን ቀበኒ ኦሮሙን ማረክቲ ማልቱሬ ማልፈካታ ከንጀሩ ረቲ ሀሳተኒ ሉቆፔሴ ኦቦሉቬፋ warri fi yero era da be kan hanci turani so ha sa dadda gaggar godame bada su gari gari kan nan mai matsa su lamani re bada su bareda kan sai kan ne fi yure kara oromo professional group kan je bada su kan ne fi wal magalati kopi ba e bareda kan nan min du su gammade shi re ti gammade natti fakkati wallan
Saganta adda qopai bo double bile manashi Washington DC jirura hasofi center baye gammadu shi ifsite.
Well, I was totally surprised to start with. It was a totally unexpected honor.
Baye ndin kifi fatte wanan gonkuma hina igneture namota kana qopai san yero si sa ifsa kubba milla san lenjis isa drombe kam ture amma guddatani walda oge suta umani jiru Mati kiyaf, hawasa oromo walu magalat namota jirenye kiye kesa jiran afirani kabaja naaf kaban nattagar sisun baye nagamma chise. Hojiin hojje chatur kabajan.
Kanantan sega kabbanen waye hoji shi baradera akamit oromo da hojje chua kafilat tefi ogalaman oromea kesa jiratisan turti shi maala kafakat na yada chisi jade gafat dentur.
Ashama ashama kiye kabbanen makam keyu.
Bara kuda sagal turbata mitok oromea dake jelama boda yeronsa yeromit anitigal fatan turi. Anit akata walitik ufeenya wajinu jechu wal karkaru dabo jada mukul walda kristana keisati fakenyeta inna anjeru korachu wanara turez isa wajinu jecha ture jette. Oduma huji dabo kan hujecha jiranu mitano do guranu jechu da bukonna adaf gaddisa jalata an. Nyata fi tugati ufu egecha turan. Achi warra chikeisa turan warra wajinu jecha turte magaan keinyu jadani. Akankiya, boni halkoni jette. Sanis, mahajichuda da nigafata. Sambodaga, warra misioni daafi, warra shida afani ikanif wajjin koranno sangigisanin, amalliki attami jette nisangafata. Sanis, bonin namak abbanoftu, handaften aareta u ittiman. Warri gaafisan neyusesega, muka jala jirra, kabbana jala jirra, ege shinis amalak abbana akabate, kananach makaake, kabbani da jette. Ammas gaafibra, shi gafata. Ofi abbaan kee eessa akkamitti umurii kanaan kowaasi gadhiise du'eera jedhanii gaafatan. Booninis lakkii jira ani ananas jiru warra misiyoonii wajjiniin hiriyoota isaa wajjiniin aadaa keessan barachuu waan an barbaade kanas jira jetteen. Waaqni immoo gubbaadhaa gadi na laalee na eegaa jetteen. Egasuu maqaan kee hammaa qabee qabbanii waaqotii jedhanii baasaniif. San booda Oromoon hundi maqaa kanaan ishii waaman. Qabbaneen Oromiyaa. Horoo gudduu keessa oggaa lama teechetti warra misiyoonii waldaa kiristaanaa babal'isuudha achitti hojjechaa turaniin affeerramteeti. Qabbanneen Oromoo ta'uufis ta'e Oromoodha hojjechuudha. Namoonni waldaa kiristaanaa misiyooniidha gara Yuunaayitid Isteetsi deebi'an yeroo isaan yeroo isheen barattuu turtetti yeroo isheen dargaggoo turtetti yeroo isaan achi Oromiyaa turanii as deebi'an haasaa isaa wajjin gootetu ishii kakaase. Akkanatti na yaadachiiste.
They would come when they came back from Ethiopia, from Oromia, which they call the Gala territories. I questioned them at the time.
Yero Ethiopia adeyan Oromia abakasan the Gala territory je anijechuda afan barachun akkam ture je enga fadde. Nui afan jarage daru atlen baranne afan amara baranne jedan anis malif lapen ummaticha afan sana bekamiti odo afanin baratin akkamitti jennan Mootummaan biyyattii amaariffa baradhaa jedhe. Biyyattii afaan saniin tokkoon surratti hojii hojjetamaa jiru qooda qabaachuutu isinirra jira nuun jedhan jedhanii natti himan. Afaan namni baay'een haasa'u dhiisanii moo jedheen gaafadhe. Imaammati jiru san miti jedhan.
Qabbanneen gaafii itti baay'isnaan warri misiyoonis erga waan kana sirriitti baruu barbaadde. Barumsa antiroopoolojii amma tokko baradhuutoon nu wajjiniin garas imalii waan jiru. Ofii argii jedhaniin barumsichas hin barattee gaafi gaafattee deebii namarraa dhabdeessanis deebii argachuudhaaf fakkaata gara Oromiyaa calaate haala ture akkanatti yaadatte.
We would be sitting in a church service. Every person in the room is Oromo, including the pastor.
Tajaajila waldaa kiristaanaa keessa teenyee namni achi keessa jiru luba naannoo sanaa dabalate hunduu Oromoodha. Lubaaf hojjettoonni wangeelaa afaan Amaaraa. Yookaan afaan Ingiliffaa caccabsanii haasa'u hunduu Oromoodha. Lubi afaan Oromootiin haasa'e sun gara afaan Amaaraatti jijjiirama. Deebi'ee immoo gara afaan oromootti hiikama. Kun kan ta'u immoo tarii basaastuun wayii mootummaatti afaan amaaraatiin hin geggeeffamne jedhee himinnaa sodaa jedhurraati. Yeruma hundumaa gaa waan achitti dubbatamu namoota keessumattuu afaan maanguddoonni achii dubbatan irraa sadarkaa lama fagaataa jechuudha.
Erga gara Yuunaayitid Isteetsi deebitees waggaa 40 olii hojiiwwan lakkaawwameen dhumne gumaachite. Kitaaba barreessiteetti waldaa qorannoo Oromoo namoota dhaabanii fi jabeessan keessa tokko. Dhimma Oromoo waldaa hayyootaa kaanii kan akka waldaa qorannoo Afrikaatii fi kaan irrattis hin dhiyeessiti. Keessumattuu kitaabni isheen obbo Sisaayessaa hambara 2005 addunyaarraa boqate wajjin hin barreessite hojiiwwan isheen hojjette keessaa hojii bu'uura ta'ee jedhamee dubbatama. Oromiyaa dhaqxee aadaa akkaataa jiruuf jireenyaa walumaa gala akkaataa jiruuf jireenya Oromoo beekuudhaa hawwii guddaa akka qabaatte natti himte. Deemushiitifis kun hunduu sababa. Digirii 2ffaashii yookaan immoo maastarsiishii galmaa'uudhaa gara Kampaalaa imalte. Achumaan Naayiroobii irraa gara Finfinnee seente. Guyyoota muraasa Finfinnee keessa turte nama afaan barsiisuu fi qorannoo ishee qarqaaru wajjiniin gara Hooroo Gudduu imalte. Qabbanneen waan waggaa 45 ol dura bara Oromiyaa turte ta'e waggaa natti himtu har'a akka waan kaleessa ta'etti yaadatti hundasaa. Oromiyaadha fi namoota oggas wal barte yaaddayii jedheen gaafatte.
I miss them. I have been committed from that time when I saw how important.
Baay'een isaan yaada. Ergashii qabee dhimmameen hojjechaa jira. Akkaataa jireenya isaanii dandeettiin addaa falaasamniif amantiin Oromoon qabu akka ilaalcha kiyyaatti barsiisa misiyooniin kennuuf yaalaa turan caalaa gadi fagaataadha. Lafa kunuunsuu humnoota addunyaa araarsanii nagaadhaan jiraachisuuf kaan dabalatee beekumsa guddaatu jira. Yeruma hundaayyuu kanan jedhu akkaataa jiruuf jireenya Oromoo namoonni sirriitti qoratanii beekuutirra jira. Oromoon beekumsa addunyaadhaaf bu'aa buusuu danda'u qaba.
Hayyoonni Oromoo walumaa gala Oromoonni baratan akkaataa jiruuf jireenya Oromoo ani arge arguudhaaf carraan argan irraa fageeffamaniiru waan jettu qabbaneen jiruuf jireenyisii guyyaa guyyaa keessatti yeroo irra caalaa an dabarsitu Oromoodha hojjechuudhaan ta'us waldaa kiristaanaa fi hojiiwwan hawaasaa kaan an biyyanaa keessattis hirmaannaa guddaa qabdi. Ergaan Oromoodha qabu siinaan jette xumura irratti ergaan Oromoota qabu dhimma Oromoo irratti yeroo hojjettan ofii qofa odoo hin ta'in lammiiwwan kaan hirmaachisuudhaan fira horachuutu irraa eegama. Ani maatii kiyyatti aanee dhimmi guddaan irratti hojjedhu yeroo kiyya kennuuf dhimma Oromooti. Ta'us waan kaan keessaa nan hirmaadha sun hojii kiyya anan dhimma Oromoo irratti hojjedhu hin jabeessa qaqaasaa kan argadhus na godhaa jedha.
Nani ki baba, abda se da ajima.